wa maisha ndo kipimo cha kill. Amko silale saka deal. Kila kitu pesa na kila kitu deal. Yes. Bila pesa wezi survive life. Bila pesa wezi fanya lolote. Nataka ni enjoy life kila kona nipite. Mitani minajua kuna deal kibao. Harakati zipo nyingi tuza kupija bao. Wapo wana uza nyama, wana uza maji. Acha kulala bwana, kuna time ya uzugaji. Minataka pesa, minataka more money. Nije chane chane na wachumba. Sikuzi usipo kwa na pesa pia ni too much. Madada taka money bwana, lazima lijae poch. Nano mana sezi lala kila saa na disaka mana, disaka money.
Siku nikipata money, nitenjoy ile mbaya.
Wanaendesha magari, wana mapesa kibao. Mina nini? Mina taka pesa, mini tumie. Mina taka pesa, mtani wanijue mini nani. Nilewe tilali land, onerude nyumbani. Nipedili hata pesa madafu, nipate sarafu. Money, 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 more power. Iwe kwa Bible msafu, ata dili chafu. Money, 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 more power. Mina set alarm in the morning. Nini sake kiki kama gigi money. Nano mana sezi lala kila saa na disaka money, na disaka money.
Siku nikipata money, nitenjoy ile mbaya.
Mambo squad baby.